Andi kali bali apundi taite konai wandi beka lapo utande konai koto safigi simo sandi tuba tuba kaundi buyi selemtali kwicebo lakho andikali bali apho ndithathe khona wandibeka lapho uthande khona kodwa safiki simo sandi tuba tuba khawundibuyisele mdali kwicebo lakho khawundibuyisele mdali imali nefem indibhidile khawundibuyisele mdali kobe khaya bandimbidile andiphethe no esandi
Yaduma izinto zenzeka Litolo gamba aza imali nezumo Nokuthemba bantu mdali ngecebo lakho Dakala nditi yo yo Mdali khawundibuyisele Khawundibuyisele
Tandazelwa ubusuku nemini Sendiphila nje imithandazo kagogo Awayithandazanga Kobe khaya akufani nakwamngani wam Batandazelwa ubusuku nemini Sendiphila nje imithandazo kagogo Awayithandazanga Usakhumbula Wathi ugogo makasisi ngxaki zakhe kuwe wena uzomthwalela Gogo ndingulanyana wakhe wayemthandazela Khawundibonise indlela nkosi